tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ajar tutorori so boggi jande faandu hala mamadou samassou djom yele secrétaire hedibe kaki weltingol lu djiam mana nyaki to l'hôpital ponge nyawbe be ngadi nordangu wattu mo ardibe su doktoron dum baltini hakilaje be to famu les journal meden guba jo en kabordem ba nokturke bombore ben samide pontville do datul nyafunke tumbutu sentkangaji transport ben gotike lamkobe be siram ben yo chondi tabaji naymo naybe notorto ben sanali lidi malindi ko woni kuteji ngol do hampugol do cellal jawmudo les journal meden ngon sami ko rjam men hande kikide 30 décembre 2024 bisuna sakra yama golleji sarusi lollingo noftrol hôpital ponge daro e le ko rata ko soni dabreji piaka guldo ko gol yo gol fedde nyobbe kabaru boje ben e wi ndedo fedde ben yo sabi rafi kaki goldirdi kanon ardibe hôpital be ben ulti wide yo sabi ko resa non ko timmi bangal jaliz maman baba kunta ko hebna kede faysango arisisi e mumnatu sendebu
sukul lakany e bolan lagike don ko kanko jawara amadu o wolle mudum nyande fu o goto e walde yimbel be nyaw boje woni mu em min jehi yidoyde mako bete hanne paraji koronile commune nayo ba disi bamako do wadugol jalis o wurni mo nyaloma hande o danugol golle majum e le to dum watte to kana wimbini mo sanne le wi mako ana heba yontere jom ko waday dum
le service a tari
golle nde dariki ana futti yontere yibe hewbe yonki mu heddiki hen yo tidala mawdo min di nodango fewde kala bibe leedi mali don gonden joni gundam men wembi men sabe somi baway wande jalise mi dem bawi mayude kam
sala jalise il y aura la mort
le saut d'autoror ponge to dum watte to ka hore mum be holiti wiide gollir gangal kana heddi jokitaade golle mudum faham haya be bi tiddalaji yogaji ka abe mata dum bangal hebugol kaaki yogaji di jalisu o wawa yaade ciagal mudum fi euroji lede godde docteur Birima Diallo kany woni joko horejo mawdo saut d'autoror ponge
les autorités sont en train de faire
ce que la mudarani be kabaru mun ngadi imma daraji ko wonani kabaru jalisa du samedi warde dimanche wadama nyawbe hewbe e do holli tawide golle nde daraki le leydi mali le soudou do rotoro konji satu e dum wawi taadude kambar tidala kake goldirde sabe kake goldirde mun hebataake le leydi mali e tiagal leydi ndi dum iwata deno hebugol mun ana wawi taadude
fado odo tidala ka habinal jogolal yimbel be nyaw boje woni mu em kanyu en ka ana narda bal urto yimbel jogibe aniyaji lobbi sabe le wi mabbe al hal mo be golle mudum le nyalo mo hande o ka na nawi san
sakba turugala be lukabe bango be Facebook an X ni Twitter kido o ke walla njama yoro no gonna jukiti wadi bononaji gure badide nuko lesal e wuddundu den nukuji wuri fufu yide dun woni bayfunu ben bayfendo le lamu tumbutu yaruto motti e kany ansongo lamu gawo den no yolanguji e ben bononaji kaki takama e lidi don nukuji di jamande wadi woytango fewde e lamu kobe be bangal fabaji fatia taram ko be kebane ke fotango sita sidibe alcc
le geni nodirteni bayfundu le region tumbutu bonolaji jam satti den nukuji sanne saw jimar ko heemu no cuudmi sami on nuku dun ko holliti kanko yehiya hash konta mer commune alafia
baawa haltude tafam no feewiri bonanda o ga edum heewi cuudi chaami nokku mu inana do demal bafondo chorondi am woni horebe faayeto goldibe amen fu andinama dum mi ngadi fay jiide fewde e majjum gouvernorato
le genni yu wardu ne metten watre wonton sabe bonlaaji jannan deede kewde antun handen ko uddito jammaayon dum go holliti jamaare ko heemudun on nokku
jini yameji di bonni kulle kewde dom wala fu ko ndiyam dam dali ila mi do fandi fala nyaloma de o abada min kam mi meeda yide si bonanda ko ndiyan dam wadi hitani hikka
ni on watti goto fa hanne jamare wonde fiidi dabireji honno boytirta bonalaji di jian ni den nokkuje gaddo e tawede fu bawde mabbe ana fandi e hunjida di tidalaji di jian hewtini be
ñalomali aduna dum be hertanango ittugol ben ngutugol maccuka ku yambinama ni alternate di décembre 2024 li aduna dum fuf ndenno sa mudun darni be hakkeji to monte ken pelle ben habontode maccuka ku hultiwi le mali kabar mudu be turke sembe sanne sabi seria wullo ben do maccuka ku sita sitibe ko heben kede fostango kanko alcc
lewi kanko maître Mokhtar Marko Amiru walle AMDH habinton hakki bani adama o holliti wiccegan lan watti koyde mudu habgol maccuda ku le lednin nafa mudu yama halle leedi mallin
nyaloma hande o wam sariya wol gol jogiden jabanangol urtu fedde CNT jukko margal tawangal golleji fu naordi bangal margal ko jukka lehen miden wawi wiide le nyaloma hande o ka leedi malindi wadi imadaraji kewdi fewde habugol margal
tawede dabriji modde de lamu fi jamar ko heemudo andi tidalaji matchda ko le lamu kay don ko holliti kango tamba kunate amir walle noddirten gambana habin ton yalla matchda ko an accha
warda hono no wurduno arande ni ka ga idum heddi fal nyaloma hande o yimbel fa heew kam em takkabe bangé du le nyaloma hande o egube sabe tordaji gatted fewde mu em fa ham ronki wirfaatu mu em mi mbawa wiide feyi dum yaari ciagal
lewi horebe balé habintobe sabe hajje bani adama be holliti wisun walam jamaara famitnde kuteji matchda ko yalla dun accale leedin
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
pobel hakune leere e nyafuke mbiyan nasamina mo wonande gubbe joni ka bodde nyandi 23 novembre nuko anale dadi lamu tumbutu men kambe dawbe kanye chauffeur mbe fufu ngoyti kitelaji dim jugi do dongul do datul nyafuke tumbutu syndicat transporteur wadi no dongo fewde e lamu ko be wadde fiide dabre mbiyan yalla do bilto Moussa Dikko yo convoyeur to directeur ko handi kejodo amen Hammi Traoré he do fastango mun to sindu
miɗe keɓati ɗalaji kewɗi do lawol ngol yottotare ƴaɓɓiɗo bongonɗo daadi boni ɗum laatake sababu darnude ko yata e mobilaji capanɗe nayyi saabe ɓe mbawa no ɓettade caggal mum mi fi dabareji ɗum ɗum laatake sababu saminde mobilaji kewɗi sina mi moƴƴintin ɗum no mobilaji mbawata ɓettirade yo torra noon miɗe gaɗa nodango fewde keƴaɓe laamu ɓe fiya dabareji kambar mum saabe hakkune ñafenke e tombo
dusse meden yontere nde han yowi dum ben hampugol sira hunde ben de jogi kuteji mawde do kabaru cella ta kama dum no naybe buri ben hampude sira ele leedi men di no yalla bedor famu do ti allahji bilide ben odo ben odo kabaru o le malike nan ko hebane jinaba jalo fosta du fosta wal sisi sita sibi
nabe sira mugumi abe
sa medam yara sira na heba dubi sappo jom ni nawor do fuddiri ele dum keddimi so laati jonka mi wawa yaade ciagal mudum fi so min bamay dum tam atam kati fu yonki am wala kam mi tewti daru nedu ngadu hebay lawol sira o kam mi fuddi bande dum ila duubi ana fan wadai kam fi hunde sabbi dum modataaki so jiida mi darni bamude dum tam korka dariki mi heppanam jaati korka tay e wakati kam mi bamade
mi ngata fosi gana
be yimbe didon hampobe sira holliti ko sabimbini e boy e hampugon sira ga hudun be haani wadde so be acca yarda sira docteur tumani jagti wonko fatintina ende mudun
c'est une question de volonté
yo tawrede anniya mudum tan homa fu ana andi wiide bamgol sira wana hunde ko moƴƴan cellal ɓingel adama lawol gotol fa enta hoore maɗa iwde bamgol sira o ni woni tawrede tinnare cafaje ɓaleɓe ɗu ana toon ɗimi dokkata yimɓe yallan heɓa darude
dokotoro yogaɓe ɗo holliti wi hampugol sira ana jogui kutteji kewɗi ɗo cellal bani adama saabu ana wawi hewtude joomum ñabbilaji ɗi ɓerne e nannal muɗum adama baga yogo kañum anno kabaruji hampugol sira le docteur Gabriel Touré o holliti ɗu wi dabiri ana wawi fiyede honene neɗɗo accirta hampude sira
gol sira hono yargol sigareji fu ana jogi kutteje ɗi wawi yettinde ɓingel adama ñawuji ɓiɗiɗi e fofango fayoto cancer e hoore yimɓe ana wawi yettade le centreuji kertanaɗi ɗum yellana faaɓoɓe faam joppa ɗum
sira ana leeme leydi mali ana cottete ɗon ɗum ɗuna ƴuwa ɗu nokkuji kewɗi kasin ɗum warale leydin ɗum ko holliti goto cotto sira joɗiɗo sigasu
ko heewi e sira amen o ka fu laamu kati iwrta kae sigasu wom adoɓe ɗum iwrde côte d'ivoire ɗum yimɓe ka condi muɗum ɓuuri horsinde sanne jiɓɓe sira goɗɗo o heewa
sanneoñinimaafanamanja
lewimi andon kabaru fina tawa sira ana jogui nafa mawɗo le fina tawa meɗen saabu ɗum hunde hannen ko mawɓe ko heewi naftirto ɗum gollidi kanko Mamadou Konaté goto andude kabaru fina tawa
moko kanga famu sira koni
yimɓe ana hani ko anda wiide ɓamgol sira o iccata neɗɗo e hakkille muɗum feyi arande so a waddanino goro nadu sira yimɓele nayeɓe a tawan iɗum ɓurani ɗum en sanne ɓurde sa hokki ɗum en kalsi nadu kangi sa jahono dawol ndu sa naɓorino sira nadu goro a hokkoye ameri gendi a faɓɓam toon hakkude mabɓe no wooɗi ele
ndenagudo
hampugol sira yo hunde fina tawa ko ɓooyi ga ana tewta neɗɗo fo hampo sira watta haqqille wattimo hani hampude sira ka e nokku goto do neɗɗo hani hampude sira ɗum nde ana jogui nafa sanna
sakle wadu katene ko walmi hande mi tonta wasat fu multi de himbe numero do banga numero amen 76 98 56 56 banga ko nafuni yo 33 321 mere mere non ka famdi fu budu no to le telephone djum do sere yo tremede magazine yotere medde magazine ko waru rewbe hande no yowi do dum ben nyalluma hertanango lojaabe rewbe lojaabe en ben no nyaaga kala 30 decembre ndenno Ousmane Niali bul yidi yogaabe be rewbe leedi men di kedena fostango kanko e sita sirbe yo en kirejam
gonde sud jombi beddi don madame Sissoko Fanta Jacqueline Keita an golle INPS nyarela le commune di dobo bamako illa hitande 2017 madame Sissoko on do pomoro darnde holti wi de dun fu eta wede haday dun yirwude le gollirde mudon de
toutes les dispositions sont
prises dabri fu fiyama le negollare yalla mi golla no wode ti dala fu mi mate sabe homa fu ana tidna kam mi woni 16 goto mo jotto mudun mi golla le sultere jamar ko won do fu mi amu me weldi be fu ben teddin kam giddi hitande 2017 husnama mi hebi chokolan idey mi de teutra yimbe lojaba futtinno janga sabe janga en jogi nafa sanne
les titres c'est très important
gollidibe madame Sissoko ana kala belde makko meden jatimo hono neddo hono himbe fu o mo golla o mo yewtide himbe fu tidala fu wala dun yo seda fo madame Diallo Mariam Kone mo gollidata le bureau goto tiagal golle du meden jada yengeji kewdi dun beedi wide madame Diallo
elle est bien installée elle a
o mo jodi no wotri o woni kaaki makko gollirde yeso makko tiagal mo on yi dato goldo makko sanne o mo hokka kam temdere ma temedidi mi sore bosom mi nyara ti dala fola hakku min ga makko kulleji makko fu mi o kalinta watti fu so kungoji anton men njaadita
naminata sidibe yo neddo jaffere la kura gende gondi le commune yamfolila sabe loje yakku makko jom sudu makko yo pim don ko holliti wede fay e tawede o neddo mo chadele ngoni e mudu naminata an habon nyande fu yalla an waaw daranade ko hasindini
nsin flamayi
mi ko ditden wala ko mo djungal an goto dum yakasin gamen rema mi won gessa de hectare goto mi de golla dum mi de lema jabaaji tomate farata lemburuje kasin mi jottondo huuna gonne mi joga jam gaddu ana tidi ga sanne sabe loja ko dango djon suuda hi 50 fe huuna fu hokkata kam haaji makko do wala dan mi sugal an tan wondi mi darde kabaru makko fu
fu ni de ko gobe ni redi
Fatoumata Koulibaly mo gite mudun nanga jokko horedu walde association handicap au féminin wi walde makko de ko haboto yo dartude hakkeji rewbe lojaabe e wi makko rewbe lojaabe bangal gite ana keri nasira le leydi meden di tawe kambe do e mbay wadde ko heewi ko himbe heddibe mbay wadde
o malli on constate que les femmes
le leydi mallin meden mati sanne wi be rewbe lojaabe am jogi tidal laaji sabu yoga mebbe hebata dewle no muuyiri dum goddo do hebata janga mu na muuyiri sabu saraba ko he ana mila hannen neddo lojaado wawa gollude gollal debbo le dewgal hone londu gon kaddule lode sukabe di nanal mudum ga mede wawi wadde kulle fu jama o mili
alors que nous sommes capables de faire tout
walde no dirtande federation malienne des associations des personnes handicapées holti metti mudon do o kabar ka non kejaado mabbe wallugol golleji mabbe Mamadou Sissoko holti wide portal an hani wadde dun e wi makko ana fawi do nedaku e portal
il faut recommander aux citoyens
ko teewta bibe leedi de e tekno handen honone yimbe lojaben kan e yimbe be lojaka wodiri sabe homo funa Allah tagirdun dum wawa natal sabe jamaana salodun misali jaaji be robe lojabe mide mila so hakkille ji famama jamar ko heemudo ndu heban bat hakkeji bani adam
metintinde wiide baale kumenida hakkeji bi adamen ana belti e golleji de laamu leydi meden di wondi e wadde fewde himbe lojaabe kanon ko heddi wadde ana heefa hande do kabaara mudun e wi mabbe